chitangala mbulamu wange mukwano. Bambi nkusaba beranga wosobola okulaba kubanga oba toliiwo kiba kizikisa.
Kedde otulonze twambuze mpokedde. You are my life, omukwano n'omutima bimpe. Kedde otulonze twambuze mpokedde. You are my life, omukwano n'omutima bimpe.
Wetoli makaniko bulungi bwa malaika walai, olabika wawetika. Zanyisa omutima gwange naye togutaku gwa nkulabula mukwano tondeka nzeka. Omukwano gwange toguzanyisa dia, ogumpangako. Nimba n'emirimbo oluusi nenywa ku bia. Wandika mu kyalo nojja mu kibuga, ebirowoozo n'ebitambula. Nti abasajja bakutwala nze nefuna fia. Olimba omukwano gwangu kumi omutima gugutwala.
Nze ngumye
togulumya baby bera ng'omukyala.
Sagala kubeera feria.
Kedde otulonze twambuze mpokedde.
Yakukedde.
You are my life, omukwano n'omutima bimpe.
Mutima gumpe baby.
Kedde otulonze twambuze mpokedde.
Yakukedde.
You are my life, omukwano n'omutima bimpe.
Nze ke nkufunye sikyategeera hani. Kimbuuza ndi omuzeka oba aba balala bagamba nti bakufiirako ddiya bate.
Bakobe si wendi.
Z'okwata omutima ogumpe ngubudebude. Naye mbuuza lwaki matumbi gekire eno nsulo nnumye omutima ye mbuuza kyeki. Ntambuza kiro ninga yatabuka obudde bw'ekiro nsula nze ntabuka. Wanazi wa biki nga wakazaalibwa.
Kedde otulonze twambuze mpokedde. Omukwano n'omutima bimpe.
Mutima gumpe baby.
Kedde otulonze twambuze mpokedde.
Yakukedde.
You are my life, omukwano n'omutima bimpe.
Mutima gumpe baby.
Sende z'omukwano gwange kuniya. Erinnya lyakyuse bitadya. Olima ebirungo omundamu gwe byanoga.
Bakunaza ki bakuwa ki bwe wazalibwa.
Onemesa n'otulo mu budde bw'ekiro.
Erirozo
n'omutima isula wuwo. Nyongerako katono tonseraga. Joma bimalawo.